Korontiyanko en arandewol surawol sappo e didi. Joni bandiraɓe an dow dokke de ruhu Allah hokkata imi yidi pamon on andi sherel ngel gonnodon heferbe dum fodi hakkilo modon dum majjini on on maunina gunkiji di metata gam non imi yidi andon wala neddo mo ruhu Allah tokkinta wi'a Yesu o lanado nonma wala bawaydo wi'a Yesu o jomirawo saini to ruhu Allah tokkinimo to iwodi dokke fere fere amma ruhu go otum hokkata de iwodi kude fere fere amma jomirawo go oto huwantede iwodi lawi huwanki Allah fere fere amma Allah go oto hokkata komoye bawde hutirkidi Allah i hokka komoye neddo alama kollojum imo wodi ruhu Allah gam beydari komoye ruhu dum kanjum hokkata goddo dokkal wolde famu goddo bo dokkal wolde andal kanjum hokkata goddo dokkal holaki Allah den goddo bo dokkal yamde tinki nyawbe goddo kadin dokkal waduki fi kaydi nidum goddo waduki annabaku goddo bo mbauka fero tirki hakkunde ruhu Allah iginni goddo bo mbauka wadirki doare demde debe anda goddo bo mbauka hokkuki maana demde den fufi duum dum kuga ruhu gotum kanjum hokkata komo e dokkal nonno dum subiri bandu go'o iwodi jokkode dudde fu jokkode bandu dun konde ide dudi kanje kauti ngarti bandu go'o to non ma tokkube almasihu ngontindiri yahudanko en ileji fere imashube inamashube en fu en gada nama baptisma nde ruhu go otum gam garten bo bandu go'o den en fu Allah hokki en ruhu dum gam bandu na jokkode wo oire tan wodi amma jokkode dudde ndu wodi to koyngal wi'i nde nami jungo bandu jeayam wi'uki non senda tangal i bandu dun nonma to nowru wi'i nde nami hitere bandu jeayam wi'uki non senda tandu i bandu dun to bandu fu warti gite to ko dum nanirta to bandu fu warti noppi ko dum nanirta lumgol amma no dum wontindiri Allah siryake jokkode nder bandu o siryake konde e jokkode nonno o yidiri to bandu i wodi jokkode go o tan nden na dum bandu no dum wontindiri bandu ndu wo oiru amma indu wodi jokkode dudde hitere fotayi wi'a jungo anafantayam don ma hore fotayi wi'a koyde on nafantayam na non dum woni jokkode de dum yi'ata bode shembida kanje buri nafuki jokkule bandu de ngi'eten bo sedda tan de nafi kanje burden famanki boddum nden jokkode de shemtete yiki kanje burden famanki jokkule meden burde woduki nana en famanide amma Allah hauti jokkode bandu fu jokkule de ngi'eten bo sedda tan de nafi o hokkide mangu burdum gam todum heba fero tirol der bandu amma jokkode den fu de ngidindira yidde go'o to wonde jokkode naunake sai kuride fu nanida naudum i jokkode den to jokkode wo oire mauni nama sai kuride fu kauta belbelta hauti i jokkode den to onon goni bandu almasihu ko moye modon bo dum jokkode makko der kautal tokkube Yesu arande Allah wartiri wobbe lilabe wobbe bo o wartiribe annabo en den wobbe ekkitinobe wobbe bo gadobe kude kaydinide wobbe bo yamditinobe nyawbe wobbe bo wallobe wobbe ardibe wobbe bo gadirobe doare demde debe anda be fungoni lilabe be fungoni annabo en be fungoni ekkitinobe be fungoni gadobe kude kaydinide be fungoni yamditinobe nyawbe be fungoni gadirobe doare demde debe anda be fumbawi hokkuki ma anademde den nanon amma onon dabbite hebuki dokke burde mangu. Joni mi hollay on lawol burngol woduki.